downloaded from my love.
Programme ya nishi kwa kaka yofuna ndiku posa finish.
It's that 10 of 10.
Muzo eke Alphonse. Listen,
Israel.
The Kankulon do really fin to Napitamo, Nafika Patarisa Nanganashkamo. That's in the Mama Jewish to our chapamo. Umwe want the Onse Mami Nari Pampamo. Panof Kile Benga, but she said Kelemo, Lelo, Icha Kunte, Mole Kachi Semo, Lintuna Lechula, Tawapi Lemo, Indala Mashilenga Lelo, Umbuenemo. Narikute Misha Ukuchila Muchipimo, Echo Umwena, Shintila Mushkulimo, Shakusansa Mukale, Shikushimo. Ndandile mu mapinda na kali
Ushiwane mfawi ino viriana lebala ukaiwe utemu afienga nde kulomba. Kano nde kulomba. Ukamba na chinji aine kuma ndiwe zuni kambisa. Ukamba nizimvela. Why aren't you happy for me?
Nani chuli de sana pande panga komane ushe.
Why aren't you happy for me?
Biari shumbire sana fitu kutuwa fuma teti ne mbwele.
Why aren't you happy for me?
Limbi kali jojela sino rupa tonjewe ni mwe.
Why aren't you happy for me?
Dope is precious name in the game, ladies and gentlemen. Let's go. The said prophet is never respected in his own town. I'm here witnessing my people trying to put their own down. When the soul me get the crown, that's when I saw the frowns. I know they staying clapping for me every time I'm winning. So got that mule and jafwa peta de shimule and tambafie. Mwale umfa we no feed a fuego to ale lambafie. No mula mbafie, umupambafie. Inene wali musalupe sambafie. They prayed for my downfall, emi no moku fimba. Bachine boshi panga meshi ya pachi shimba. Elon shila teno na tampa. Whoever's at the top when the move.
Ushiwane mfawi ino viriana lebala ukaiwe utemu afienga nde kulomba.
Koseni fie.
Kano nde kulomba.
There is oku.
Ukamba na chinji aine kuma ndiwe zuni kambisa. Ukamba nizimvela. Why aren't you happy for me?
Nani chulile sana pande panga komane ushe.
Why aren't you happy for me?
Biari shumbire sana fitu kutuwa fuma teti ne mbwele.
Why aren't you happy for me?
Limbi kali jojela sino rupa tonjewe ni mwe.
Why aren't you happy for me?
Akamondo mkuno. Yeah, Muzi. Ngana pisha mokuntu na fumo butali. Tetinte mokuweke lako kwa fula bakali. Ndaimona fimo na ngula makali pali. Ndakai ichi nganse shatapali. Njibuka beri no kulala beri. Indala mafiani ndinga makaveri. Ubu chushi na ribu pundi la zeri. Tabuwa kankonke pochari pwa eli. Elio njibuka no kuya kurupiri. Njiu mfuafie mami na pashili. Ikala dondolo na ngula shiriri. Walale kawanto liobo wabafikiri.
Ushiwane mfawi ino viriana lebala ukaiwe utemu afienga nde kulomba. Kano nde kulomba. Ukamba na chinji aine kuma ndiwe zuni kambisa. Ukamba nizimvela. Why aren't you happy for me?
Nani chulile sana pande panga komane ushe.
Why aren't you happy for me?
Biari shumbire sana fitu kutuwa fuma teti ne mbwele.
Why aren't you happy for me?
Limbi kali jojela sino rupa tonjewe ni mwe.
Why aren't you happy for me?
North is in the building.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
DJ Dro. Muzo aka Alfonso. Favor. Reduction. Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen. It's that 10 of 10.